Wish us music.
Nikitazama mbele yangu na kuona kipenzi, nikifunga macho yangu na kuota kwa njozi. Nikitazama mbele yangu na kuona kipenzi, nikifunga macho yangu na kuota kwa njozi. Jua wendo changu kipenzi, my queen mama, nakukuwacha mie siwezi, nakupenda sana.
I love you,
I love you baby,
I need you,
I need you baby,
I love you,
I love you baby,
I need you,
I need you baby.
Nifanya niwe chizi, tena chizi mapenzi. Unanifanya niwe crazy, hata kula siwezi.
I love you,
I love you baby,
I need you,
I need you baby,
I love you,
I love you baby,
I need you,
I need you baby,
I love you,
I love you baby,
I need you.
Passion.